Tukutane tu kwa debe. Kwa debe, mimi naenda paka kwa debe. Na today I'm receiving my certificate. Na saa hii natengenezwa deputy party leader. Sasa nimepoteza nini sasa? 18 years as a news editor. My friend, sasa vitu gani mtaniambia? Yes. Sasa tuko sawa sawa. Kwa hayo mengi sana, wangapi wamenikaribisha kwa hii chama ya DAP. Sasa hiyo ndio earthquake. Ile ingine zi earthquake. Kwa hayo mengi sana, hata rais ya jamhuri ya Kenya anajua mimi ni kwa hapa Azimio. Mtu mwenye ajui ni, siko hapa ni mzale, lakini nimpatia kwa heri. Nikamwambia wewe shika barabara ya Sugo, na mimi waja nishika barabara ya Azimio. Alafu tuone nani atashinda. Sasa kama ulipata 483 votes last election, na umepoteza Savula, na Savula yuko karibu na zake pale. Sisi za reduce.